But this ain't gonna mess us in my tavern. Away. Away. Jaiva. Aho makolo.
Taifa, sisi hatuwa wazi wao, sisi wakima taifa, sisi ndo mabingwa wao, hao makulu,
sisi ndo mabingwa wao, hao makulu.
Wananchi hapo kwenye vipi,
hapo kwenye shega,
alo,
wametaka wenyewe na sisi tunaweka.
Wananchi hapo kwenye vipi,
hapo kwenye shega,
awe,
wametaka.
Wananchi hapo kwenye